andal ana weli faamo wala andal ana darta andal jogi o andal ana darta ɓeydude andal. Ngoonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindimaako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande ji Vernon Maggi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare, kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi salmini homo e moɗon to tawa ɗon heɗade kam leyɗe aduna fuu. Mi jowtima an tawaɗo ladde, an tawaɗo wuro, an e tawaɗo wonduɗo e na'i ley ladde. So wiyede goonga faa hannden miɗa salmina pulaku ɗo tawa ɗon fuu. Nden no en jahan yeeso faa hannden e jandeji batakiji kanko Yohanna o. E dow majjum en ngaran hannde e bataki Yohanna tataɓo. Ka fade nden giɗiraɓe, so won fuu ko jiɗɗon faamin faama, miɗa ndarda on neldon min ɓatakiji. Hettuɗo to masiŋaji to o kañum wiyete Tappe Alex Ibo, omo joto on. Ndenno oɗon godi faa joni heɗade programme wiyeteɗo jande dewtere seniinde, iwde e Modibo mo joom andal wiyeteɗo Jivernon Maggi. Faa hannden e ley jande meɗen ɓataki Yohanna, en ngaran e ɓataki tataɓo oɗo Yohanna. So wiyede goonga ɗiɗo haalaji ana heedani e bangal ko wiyete en e dental gonɗinɓe. Kanko Yohanna annino mo fuɗɗirta ɓataki makko o. Jangen ndenno miɗe aya arandejo faa yottade aya nayi. Mo wi e ley haalaji ɗi, min mawɗo dental gonɗinɓe windi o ɓataki faade e Gayus sakiike am korsuɗo mo jiɗiri min goonga o, anni hen ko kanko Yohanna mo hollititta e ley ɓataki makko o. Andon so wiyede goonga oɗo ɓataki tawama windede e ley hitandeji capanɗe jeenayi kañum e temdere. Ɗum woni ɓataki o windama hakkunde ɗin duuɓi. Nondu ko keɓeten faamude e bangal majjum de, ɗum tawama wadde gaɗa ngabbitingol Isa Almasihu dow kammuli. Hoore haala oɗo ɓataki ana jeydi e dental gonɗinɓe. Hoore haala oɗo ɓataki ana hollita kabaru no haala dewtere seniinde yimɓe haaniri haɓɓiraade e muɗum de sela e ko nafataako. Ɗum saabi kanko Yohanna mo ɓeydi naadu mo fuɗɗiri ɓataki o e wiide, min mawɗo dental gonɗinɓe windi oɗo ɓataki faade e Gayus sakiike am kosuɗo mo jiɗiri min goonga o. Non jaati kanko Yohanna mo holli omo woodi jilli honno Almasihu yamiri non jaati. So en ngari e mbiɗe aya ɗiɗaɓo o, kanko Yohanna mo ɓeydan wiide de, sakiike am kosuɗo, miɗo yela keɓa neema e cellal no hakkille ma deƴƴiri e lamɗoni. Ɗum goonga jaati warɗo e Isa Almasihu so hewti yaafamuya lutti sikke wala. So wiyede goonga cellal e deƴƴinaare hakkille tawete e muɗum jaati, sabi anden neema woni ko hokkata en famude nde hunde nema mo almasiu isa wadani eno fay goto wawa wadande en hono majjum dun sabi den no gidrabe hewtudo dun woni andudo nema kanyum e cellal isa almasiu o dun woni kabaru kisinam isa almasiu o sikke wala hakkile mun de en jati sabi heban famude fayde ko gonini e isa almasiu ko jati woni ko saboto dum hewtude moddere lamdo jumraado de an gido so wiede gonga mi yidi hewta de inare hakkile mo hono o gorko wietedo gayus o tawa hewtude de gonini e isa almasiu yo lamdo fabo en fa joni tawirede le inkinare kanyum e battitade kanko isa almasiu e gonga fadde am denno yaade yeso min daadan hettudo masingaaji to o walla en fofitirde e hebude faam e anditore meden de
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numeroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
den chab fasan e do majjum gidirabe hewtudo fami ko gonnal e isa almasi woni e gonga sikke wala soni gonini hakkile mudum dejjam e lamdo jomirado jati aye tati o kanko yohanna anni hen ko mo beydata heemi seyike nde yoga e sakirabe ngari kalani kam no tinorida e gonga eno jokirda nadu eno jokirda moni seyo fu burana kam ko nanumin bibbe am ana jokki gonga oko gidrabe anni jati ko kan en famude eno o bataki yarata o bataki ana jeedi e seyo nande kabaru goninbe e isa almasiu no wodi yarirde yeso andon hononon gidrabe mindu mi tawete e seyo so mi hebi famude gonninbe e isa almasiu iwrude e wajunejam so tawama ana yaha yeso e li gonnal mun en ko nyaagoto min lamdo jumraado de mo hokku en fa joni yaade yeso e dawtanade kongol kanko isa almasiu ngol e gonga nden watta so keben mawnirde gonga nden watta du so heben yaade yeso e tawede e ko ngatten fu eden wattani haqille e ko lamdo jumlaado yamirta en ko an gido tawadan hettini kam mida nodde ngara gonna e isa almasiu gonniramo e gonga du sabi tawado ana habbi e gonga o kanyum hebata mawnude kanyum du hebata yaade yeso e lei ko jokki e lawol makkungol yo ruhu cenido faabo en fa joni tawede yo en habbotobe e kongi kanko isa almasiungol de yehen yeso e maggol fa joni dum waddi denno kanko yohanna hollitinde seyo makko no fotiri mawnirde jati sabi mo hebi hala jilli mabbe e seyo mabbe le gonnal mabbe ngal andon gidrabe fa joni ni woni ko kan en latirade tawado an habbi e isa almasiu fu anda yottindo dum kabaru lobbo almasiu o tawirte e seyo mongo jati sabi fay hunde bura e ngurnam bi adamanke ko foti tawede jomun ana dawtani kongol lamdo jomirado dun sabi fa joni eden hani yahde yeso e leggonal medengal eden hani maunude e dawtanagol meden e kongol lamdo jomiradongol yalla teddengal e yettende ana hewta lamdo medeno
dun aye nay o vide seyo fu burana kam ko nanmin bibbe am
ana jokki gonga oko nenno girabe yo lamdo faabo en fa joni
tawede eden faabo wondibe meden yaadi yeso e leggonal mun en
soni tawi e goninbe
kaabe gonnali beedo eden hani tinnaade yottinembe kabaru lobbo almasiu isao
yalla ibe heba maunude e mudum sabi dum woni ko forrata e gidaade kanyum e muide lamdo jomiraado be lamdo uditin hakkilaji bebbeji meden e bangal majjum en jahan yeso fa handen e lee jandeji dewter meden de ngaren e bamude do biide aya joy
hala balal faade e sakiraabe
warte fa holliten anden kanko Gayus goto e sahibe lee dental gondin bengal mo nayejo wonno den hono non dum waddimo noddede goto e sahibe lee gondangal fadde am yaade yeso gidiraabe min daadan hettudo masinaajo walla en fofitirde en nanan de wogeji seeda
den no garten e biide aye tati o fadde meden yaadi yeso de nanen
ko yimbe settanto e bangal kanko Gayus aye tati o Yohanna holliti don tafon
wiide heemi seyke nde yoga e sakiraabe ngari kalani kam
no tinorida e gonga e no jokkirda moni
ka hala an hedani e settanade ko kanko Gayus mo woni e mudum ko
so wiyede gonga ana hollita mo habido e Isa almasiu jati
an gido tawad ana hettini kam joni anda mindu mi seyato e nande kabaru lobbo mo woduda hewtunde nadu yottinde yimbe
e do tawede a gonini e Isa almasiu nden hono non fa joni gidrabe eden hani duhade
enen tawabe yo gondinbe e Isa almasiu ka wana non tan wajoro endu e taguji meden kanyum e golleji meden kolliten
yo en habibe e lamdo jomirado gurdo o jati nden watta de so lamdo fabiro en gonga
nden watta so mo hokka en jelbude le odo aduna hono kodo nyaloma
yalla yimbe ana heba setto yo en habibe e lamdo jomirado tagudo en o jati nden watta du so seyo lamdo jomirado e hore mudum mauna e bangal mede
sabi en settanto yimbe odo aduna lamdo joman yo gurdo jati neddo ngartin e biide ay joydo demi janginan en kabaru hala ballal faade e sakiraabe kanko yohanna o mo wodi fa joni nelde e gayus bataaki hollitinde dum no haniri faabirade dental gondin bengal sakike am hosudo nadu kursudo golle lobbo mo gollanta sakiraabe be o fay be a andabe ana hollita akolnido jati anni hen halaji di kanko yohanna mo wodi yottinde o gorko dum woni mo tawa o mo settano dum e do tawede yimbe hewbe yehino e makko de be ngarti nondu be settike so wiede gonga o yo gorko kolnido jati dum waddi yohanna e hore mudum settanade wihude mo gorko kolnido jati jangen biide ay jeegom de nanen ko yohanna hebi dalili e mudum mo gorko kolnido jati be kali hala jillima yeso dental gondinbe so a jokki yobinde nadu so a jokki yobinde be ko be kasindinni e lawol mabbe no hawrirta e muyde lamdo ni a wadan ko moji sabi kambe sabe almasiu be imori lawongol be ndardali yimbe be dum woni yimbe be gondinali isa feybe fay hunde ndenno enen gondinbe isa eden kani wallude hono ben yimbe yalla eden gollida e mabbe gonga ido halaji gidrabe ana hollita o gorko tawama yimbe ana settanu dum e gonga jati dum woni e le on jamanu dawgol yafira honno handenni ana moja handen yimbe ana ngodi mobilaji ana ngodi nokkuje to wala dum woni chuudiji hono ko wiyete hotel e ko nandi e mudum kalisi du ana moja tawe on wakati yafano ndenno kanko gayuso o mo tawa mo jabbo yimbe gondinbe jabbirtobe le nden gallure dido kabaruji beedi hen du omo yobano ben yimbe dum woni omo hokkabe ko be kasindinni e bangal nyamdu e ciede dum wala ko famminta so wana wiide o gorko yo gorko teddindo lamdo joman jati ndenno yimbe tawama ana setto kabaru majjum dum waddi kanko yohanna hollitinde dum so wiede gonga mo anda ko mo watta ko wiata mere fa handen dum na wodi almasiu isa e hore mudum tawama ana beida wiide dum mo tawanoma wiide gilla e ko jabbi mo wihi hokkudo fay horde londe ndiyam goto e taliba makko anda hewtan njogudi mudum e le wakati mum dum sabi fa joni e kudde ana hani ko hokka enen gondinbe handen tinnade e jabbade hobbe wakkatiji soni en tawaka e rafi kanyum e tidal ka andon kile kewde wonton e ley ngalluji meden handen sabe tidallaji e ko nandi e mudum yimbe jabbagol mun en hobbe wana ko yafi sabi fay nyamdu wana ko yafi handen e ley galluji meden de ka jonnon lamdo woni faabotodo hono non du mide yidi homo fu e meden faama lamdo joman hokki en hakkilantaako handen faamude kudde hewde e bangal rafi wodudo hewtude en anden yo lamdo joman woni faabotodo dum sabi an haani ko wakkilen lamdo jomiraado ngattanen haqille en wadirten e bangal kodaako kodo du an haani ko tawire hakkilantaako kanyum e teddingal inde jomiraado
nden no giddaabe ko wi'am min woni yo lamdo uditin hakkillaaji beddeji meden e bangal majjum fa joni fa handen kanko Yohanna o mo wodi settanade o gorko wiide dum so wiede gonga tawirama jilli non du holliti yo gonindo e Isa Almasihu jaati mo wihi dum so a jokki yobinde be ko be kasindinni e lawol mabbe no hawrirta e muyde lamdo ni a wadan ko moddi sabi kambe sabe Almasihu be immori lawongol be ndardali yimbe be gonnali Isa be fay hunde nden no enen gonnibe Isa eden kani wallude hono ben yimbe yalla eden gollida e mabbe gonga ni woni ko dewter seninde wodi haltande en gongaaji mawdi di kan en faamude kabaru mudum fa gasa nden ko nyaago to min lamdo jomiraado woni mo hokku en fa joni yaade yeso be dotnaade kongol makongol kanyum e tawirede ballal faade e sakiraabe e gondinal sabi handen de kudde an nyaki sanne ka jonnon adna o kanyum e tiidal la mudum mido mila kanyundu ana wardino dun sabi yimbe dun woni tawado ana gonini ana hani accude ruhu cenido lamdo joman o dowadum e bangal golleji lobbi yidi wadde anden wana golleji lobbi hisinta en ka sabe en kewti kisinam mo kebirden e gondal meden e Isa Almasihu o ndenno ana hani ko rimen ko moddi ana hani ko tawireden golleji lobbi kollitoji en ngari e gondal e Isa Almasihu e jaati yo lamdo faabo en fa joni de hokka en yahde yeso kanyum e teddinde inde mudum njehen yeso de ngaren e mbide aye jene de tewten faamude no Diotrebes nanu no Diotrephes e Demetrius ngorri aya jenay o kanko Yohanna mo waran haltanden kabaru ko tawano wadde hakkunde be yimbe dido wonko bindumin faade e dental gondin bengal ka Diotrephes muido ardinde hore mun o jabantakam sabe dum so mi wari mi hollan ko watta ko eno o bonkorto minni wana dun tan o jabata ko sakiraabe hobbe be kasendu yidbe jabbaade be naadu yidbe jabbaade be o hadan dum en o ribba dum en e dental gonin bengal anni du ko kanko Yohanna mo tawa mo settano o gorko wiyeteddo Demetrius so wiyede gonga mo woda kulul lamdo jomiraado golleji makko di ana hollita mo woda kulul lamdo jomiraado jaati anden hono be yimbe du tawete le dente gondinbe ka ko kan en faamude e bangal mudum woni lamdo jomiraado kanyum woni sarotodo non ana hani accen lamdo jomiraado saro hono beddo yimbe nden be andan golleji mabbe di wana golleji tentiliidi lamdo faabo en fa joni e bangal majjum de hokke en yaade yeso e hulde inde mudum wakkati meden o fadde meden yaade yeso fa joni gidraabe mi tewtiran hettudo masingaajo walla en fofitirde en nanan e wogeji seeda Den no so en jehi yeso gidraabe
ngaren e miide aya sappo e go kanko Yohanna mo beedi wiide sakiki am korsudo pati nyembu ko boni nyembu ko moddi dum gonga giiraabe en kebi yihude le miide nedo dewtere kabaru yimbe tawabe ana jokka ko boni kadu en kebi yihude yimbe tawabe ana wodi wadde ko moddi den no hono non yimbe wadobe ko moddibe ben woni ko kan en nyembude sabi dum woni ko dagi yeso lamdo jomirado dum du woni ko dewtere seninde dum woni halaji lamdo jomirado di hollititta en dum sabi de so wana dawtano den kongol lamdo jomirado an gido hettinido kam joni mido yidi fama gadowo ko moddi fu yo neddo lamdo ka gadowo ko boni anda lamdo joman nondu jukkungo ana domi dum jati dum sabi gidrabe eden hani fa joni wattande haille eno gonduden nadu eno worduden le odo aduna accen miide dewte senine de heba barke e fayde le yonkiji meden yoppende dum woni yoppen fayde mayre e manda mayre heba tekka le yonkiji meden e gonga suni dum latike lamdo joman seyoto e meden jati dum woni nyagunde am wakkati fu e nyalande fu yo lamdo hokku en fa joni yaade yeso e habbade e ko moddi nenno gidirabe Demetrius yo neddo lobbo sabi o mo nyibi e gonga yimbe fu ana kala hala makko lobba minen du miden jabi dum ada andi seeda ko amen yo gonga ka goddo dum woni dio terefes kanyum yo habbido e ko boni watta ko moddi ana hada yogabe du wadde ko moddi dum woni ko kan en famude lamdo joman ana yidi habboden e ko moddi wakkati o reggo e ke gidirabe en baran alwal jande meden e odo nokku yo lamdo hokku on jam e do inde Isa Almasiu amina
ko kettini do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transmob Radio Le lampe Hollou en Wakati Gwoto Kassel Tawe et Ngouri et Nchelli Tchete Tchete Tchiyikoy Am Tchete